Mayba qadka telefoonka oo no kula hariirnay Mandeeq Maxamed Nuur oo iyo Rogta magaalada Sparta oo aan dhow caasimadda Ankara. Mandeeq, ni dhegaysaa? Wayba ninku warbiyaasay xaaladooda in ka dadan booyeen geegka dalkaasi Turkiga maadaama xalay iyo ka dhigan isku day Afganba.
Wallaahi alxamdulillaah horta aad iyo aad aan roobna may ay tuso xaalado hadda jagooga dadkii xalay amal ma jiro maadaama xalay aad iyo aad nansiiran yahay COVID laakiin haddii raabtan jagooga oo kale xoogaa dadkii maasha Allah dadkii oo may ay tuso oo macaarka ay intii Afganba soo diyaan
militarigaasay sun ogsugna xalay mayba weerareena meelo muhiim ah oo dowladda lata. Dowladda se weerarkaasi in isku difaacdi?
Wallaahi billaahi horta xalay saqlo dhexay haytay markay iyo weerarka qabadaaye. Maasha Allah dowladda iyada eeda may hayt siya waxa buu soo biday eeda dadkeena la tacaali shacabkii iyo dadkii dhan oo wada istaageen dadkii maasha Allah aad garaa dambay ku guuleysay dowladda eedan ku guuleysatay madaxweynaha baka dabaaqeen way ba aray may tusa shacabka intii dadka ee banaanka ka baxay weelaaray maasha Allah si faylana banaan baxay walaa Soomaali xalay walis dad uu turi ili xalay ka jeedna illa masaajide maasha Allah reeboy ku guuleysay haddana way ba lana may hayt tusa way ba rajayne nabadgelyo barwaaqo
ciidamada militariga oo iyo fadaayeen intii Afganbiyaan wadankaasi tirahaan wal ku wargabay ama wal sheegay
wallahi horta ciidamada siyaasi iyo fadaayeen magnagana haddii uu haado fadaan dad ee tan badan xalay meelo iyo qabsade eeda aan la sii macaamilo fadaan laakiin ciidamada tiradii oo yaraaytay way bala ka jeeday intii hayeen 745 inta hadda la ka qayaasaa waay haddii eeda aan badan aad fadaan waxyaalo badan aad jeertay sidoo kale haddii way ka abuus badanaadi
weerarkii xalay ka dhigay ee dalkaasi Turkiga wal qasaare ah oo jeesidii jaraana
wallahi wal qasaare dadkii oo haweerar iyo walna way ka dedeli qaarna way ka dhaawacay qaarna ma hayto sucaadi way ku qabaday way jiri qaarna oo dalyo teegayero oo ma hayto isdiibana aan jeedni
xaaladda wadanka hiraabtun ku hadalay madaxweynaga
wallahi hiraabtun madaxweynaga si hadalay ma maleeyo
sarkaalka ka saray ciidamada militariga yaa may la sheegay wararkinka dambuy inuu meel linku ogaayna wararkaas wala ku warqabtay
sarkaalku soo aragay sarkaalku warbaahinta kuma qoday soo hadalay oo wareysan ka qaado
eediyada ama hasanta taas may bahaytay Mandeeq Maxamed Nuur oo iyo Rogta dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Sparta eeda ma hasanta Mandeeq
waayahay adan adin mudo